Yo Metro Sukado.
Ay 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 ay.
Nijotulia.
Mbazenga ananikosea sana.
Nijotulia.
Baba ananikosea sana bana. Akona saifa ananiambi. Ha? Akona saifa ananiambi manzejo. Anataka nibanje nini? Lakini wazee sikizeni hawa rapo manzejo. Kenya kuna wasanii wa deadly sana manzejo. Twende sana Elijah.
I'm a preacher for sure. Na hizi ni scriptures imemachua. Sisi waongo cause whatever we say inakuwa. Na nani ali question kakitu Elijah nafanya ni piwa. Washavutiwa na senti ya lyrics na kuja na accent ya slam. Uja beba us dem na nini unaringo mepanda class. Kitaka kutaja na kaja tunapiga yumbogi na rudi na scars. Mimi peke nikiwe kwa na rappers kumi na uonesha dust. Ali bado ni kupamba na siko nyumbani na tafuta cash. Babali nionesha mungu sika labashka kuna ngori na rudi kwa church. Mini nasumbu wa cops walai. Hukija nako na horns ai kuseto na denge Nairobi ni ngumu ndo mane libidi ni tafute out of night. Ebu songa nzipitwe na FIFA. Hizo romance weka for another time. Kani roo robola tashika. Mechi no ngongo na piganga bila lights.
Zanga ambio watoto walalo zizi amefika mazenga na baba. Hipo preacher na tema miristo na tuwa sadaka kiwiko sana. Nani anafanyo na guaya inafanyo wa retire. Wakiuliza nani mbaya mazenga tuwa nataja. Blenda na test nkifika kwa set. Zenga nafanya na sweat. Ana bonga behind my back. IRL she can back her words. Yes, me ni kuwash lichoria ni rap. But I'm still a gang. Brand new age kwa rap. These femcees think they bad. Ana shinda na natopo kukap. Don't more but can't throw hands. Personally I think they work. Watch em ziki wa kouze nyap. Zenga brought hip hop back. Sadly I gotta take out the trash. Si feel your punch pia. Your flow ni work. Roro ne bori. Messi morozi. Otoria zenga ni edekori. But to topic then is a dude like this. Beat tried. Mini kuji atoto achia hapo ni useni ya watoto.
Ai kijana watangu sisi nianze kuroga wanajua stuni kileta naeza ikeketa. We was down but things got better. They'll get even better nikishika bareta. Nasigopi kuteta ukileta zogo na kupanga mini ateta. Leta beat misi rogi mina teta. Top of the hill stabedu na meta. Siku njema uoneka na rengwa but kwangu uoneka na niki pepeta. Hii ni series pepeta on showmax. Bait features yes lose focus. No bonus uhang na mabolas. Mindo mystery donor. Lyrically sick but ukinilete atanasha donor mina bona. Utanikuta na the team Missy Lona. Whom dem kina morning ni mona. Utanikuta on the block no keezy. What you know about MZ. Lyrically fit you leave me. See me piga tizi. Now my time iko sure bet. Bet on me now busy. Hauta piga mbizi. Hauta piga mbizi. 6 AM na mashada za Toronto. Ikifika 9 bado kena na zonto. But I'm onto. Later to drop me na kuja tu pronto. Siki frontal. Sunajua ni mekam na metro. Akisuka beat me na I control. Yo ndo moto. Sunajua mini. Bad from kitambo.
Yeah I am the man tapas na za kama. Tho mifina band them like tata. Minule demukini nyima na kufinya na kutishana na kuchoresha saba ai ati ati mwakele tukane kazi ukamba nenuke tena si ateke geke nikedo kiaga kisomu wa heri jaberi yo manu hash been a fan balbada nan kate me something rah little lyrical karima sasa kam typical ata uwashe ni critical labda unshike kamitika criminal I'm busy no calling for minimals lazima ni choro kwa asito back bench let me say less no guess bitch damn I'm the best yeah me pro west nana manifest kama angel wajaba kishai less mwanda.
Alhamdulillah, amini juma msikiti kupiga sala. Kwenye kanzu na Arafat, timama nasoma Quran. Allahu Akbar. Wallahi, Allahu Akbar. I own the brew, Rizona rappers wakona bars. I'm the greatest to ever do it, no cap. Niko round CBD, jo wheelchair na Merton cup. Mnachoka na mimi kwa TV kagava bottom up. Rada ni safi, rada ni chafu. Mini fiat nipeleke na rada. God given, kasha jipa. Bad energy's back to the sender. Jays ni custom, wezi get. Uko na wivu, unanielewa. Uko na wivu, utachekelewa. Hai Nairobi gossip ni jangili. Udishi vera. Udishi vera. Sini crazy, asenali ku expect kushinda ligi. Sini crazy, views that easy utoka KE. Sini crazy, mpo wako na poshwa na machine imetedi. Sini crazy, mother wo mbe italanta na nakas kwa bitch. Sini crazy, sini crazy, sini crazy.
Mana changi.
Yeah, awesome. World to Kenya, yao. You already know what time it is. Check it.
Luo rap na sake tuka mabdi na kubwa tipi magi Elon Musk.
Buke answer na chomo ga mask labo gibride kwa moka ni must. Yo mane PM koda no sega all. Jogo no neno ga dust. Mino molo kanyonja maunune. Usepa kuritu na stop. Pile anga ready. Koki jude gay booty boy jude kamedi. Seche ma your favorite rapper to milo rempu ika edit and edit. Big baba na oro na beat. Kakoda no ngise ni ane defend. Chaka kone ni mano tajira kana donjo kajo kateno surrender. Boda goga midi like Kenzo. Jenga za hapa na pale chukisa ka pesos. Achalo shiti na vija kesho. Lengo litu kuba waga ni kutoka keto. Haijalishi nitapenya galini vipi weko nipendi jedishi. Hapa daily ni njili tunaendeleza design ya munielo munishi. Nishi, niki, kaseme kijoko pilo ngisi. Kaka nina soto nina targi voku niga kakapile na lichindi. Seche gota na wako ga fendi. Useto madonga na wato kiwendi. Ebatha tachungu ga audi na katisiyo mafala hawa bendi. E school na makoga goal na dream ni jengu ratub na Chelsea. Amako make a switch goals in the dream and then no be Chelsea. Mena ma blue for life, hakuna siku tanikosa na Jay-Z. Rap ndo game na winning ndo aim, lazima tumoke ka Jay-Z. Juvenja ninapanga bisari kamili kamili gado. Beat kimi ya kalita swaida na tagado. Wadu venya luo rapi la tero gamalo. Kila ngato pako kila ngono mapodi baro. Se akanji dungo julu kituundi kila kitu mawati mudunge biru kijua kichik. Benjo hanga benjo Jones benja pesa kasi jake benjo sama. Chakri jone inda sima Kenya donge wane mua kilo dada. Kata sesa kawa doke kidi Rwanda jungu ngeni baba cheki. Rwanda ma get it up in this place. Awesome be the name, they won't love me till I'm gone, nigga.
Mambo ni mingi kwa ground, sakwi kondo gondo tanza kwa proud. Simbi jokende, si juzinda the talent ina bonga vi loud. Malin mefika si lag, mamosta ni wengo me try kunikas. Inka kat kani teo nilipas, ma evil minded na washo system. Wakinyonga shot tumia gelotion, agave me bondi na nyakuwa portion. Gala na dumbo si option ya abortion. Maisha ni tafali madwa na bosko. Distractors na waitaga mapoko, mapikini wa rudigi soko. Behind the bus, riba ni rose coco. Mtona leta mtoto. Vitanya mende makokroach, kaza neni ya mnifiki ni moto. Kitokea mnyombe mafoto na spaya kondoto manyoso ma short calls. Choma gizani swaloli na medin madunga digolo. Mini boss wa loko, mbwembwe nza nyako. Mekaza matako na dhani hapa kwako. Excuse ni usoto senge, rescue manjama unenge. Perfume dick la brukenge, minko was na ingiza njenge. Goosebumps utadhani reggae.
Zero pressure si unajua nikifika gami madara ni must wa tati. Najua nakasirisha wanataka vita wawezani na mimi ni beast. Toka teke nilishavuka boda, walisha sema mindo day amoda. Waezi fanya venye wanabonga, nyime zubana mi bado na songa. Kasi ni double, pande yangu wakuna ngori no no no. Zozi na cuddle, sino nataka ngozi ni nyororo. Na love ya God, wona John mefanya kitu for how long. Usleto so, shugulika na shuguli yako mina sakado. Life iko na choche moja kugrind. Kaza kibu daddy kwe fine. Minko business wona taka kuhype. Niko fly limit ni sky.
Ati issue ni vile wanajamu. Wakicheck na saka yo nyamu. Kanje jajipa lakini kivisha. Ntecha vya farm. Walijaribu kucheza rap kwa mic. Bado na tesa. Walijaribu kucheza bafu chafu. Bila so bado nangalisha. Nina followers kama kanisa. On week kila week kama kalifa. Roses kama amisa. Mistari na safkari the garisa. Kaliflo nina pika kaplablo. Nasumgwa erika na ngozi ya landlo. Mito seva kama the jungle. Kama ni rabu da miss jai gambo. Tough mass ya jalu wakibonga. Mini mkamba na zidi kwa roga. Mabeste miskia wakichocha. Kyo timi usikia wakichoma. Sita sita da jumi ni Batman, mahedi jumi ni Batman. Sejali jumi ni Batman, miuka mkuaribu juzi na mana. Ilikuwa 90, tukazushe li Madonna 40 juu tulivisha. Nilikuwa pedi nikauguza, juu nilikula stocks ikarunda. Payback ni ya warazi, tunasafisha kuliko wasafi. Mindo na lea machaji, sijali kwa nini nadunga kamzazi. Reveal ni kama ya gas, canvas ni shape ya pass. Bass na zipass kama puff, tada ni kama za java.
Shabri PY now. Mambo ni mob, we yako ni matatu. Work harder, nilipate mperfect. Ndo ni sare matatu, I'm going harder. Came from the back, straight to the front door. Ni mewasha ngaza, blen mepitia giza. Siezi shtuka kami, ndo mwangaza. Woi, niko nasty seed. Hini ya only fans, sini mahooligan. Bash ni waresh, mindo the only man. Hetako hali gani, na chana na tema. Na sieti niko majan, leo si kama jana. Skill na ibang, be bad, you what ya guan. Miama veteran, ho, saipori na jaza. Saina bongwa gaza, saipori. Wana jaza puzzle, waki waza. Vile watani kaza. Kumbele kaka blaza. Golden buzzer. Juu ya golden boots. Vile no bakante bilangolo. Keep a left. Mina shoot na right. Foot. Nobody's on my right. Mood. Balance don't a diet. Food. Chats na demo day. Wana tubongi sana. Woy. Nudes. Nearly change my attitude. Kwa family I'm not rude. Sinzi bamba. Everybody be a. Let them say I'm not good. Big big kina everybody in the streets to be a jaba. Nimeshika streets kambogi flani ukuwa na wili ya baba. Steph Capella squeezy ni mdomo marapu wengine saba chini. Nikona chini ya rap uskini melik na B. Juan kufa, this time usha Juan kufa. Yeah,
Juan ku,
Juan ku.
Wow. Nikikam miu kam na mbogi, so make sure kuna space kwa parking. Op na mpunguza ram, I leave my haters hanging. Sheta wakidi wana die wana smoke. Now I switch car downhill. And of course, mihango ni daily, mimi sherehe, maina kingangi. Uliza kasi pool, alishindwa na zangu za ndani. Just like Stevie, wengi huanda, nichizishwa na nani. Paka ya msitu inapewa maziwa, ndo kwanza ipunguze makali. Airplane mode kwa lami, tukondaka, Kenya tuhami. Kuwa shua nikitapi drum ni matututu, sisemi afrobeats. Chunga utarobiwa Nairobi, tukibani loud, sio calories. Nisi wajanja please, mna banja that wanataka this. Na deliver ka Uber Eats. I go hard ka Johnny Sins. Make man hand boots like kaka good fans that love me a lot. Spoken na sezi kustop, maftani kata ambiza stove. Jezi kwa mgongo, namba ni uno, manze sha die ya makipa. Akili mmeke ya wageni, I'm still me mkipika.
Hey. Na siko serious maze.
Miura kwa Ali Kajo. Kila siku no delay. First thing in the morning, miupiga goti na kupray. Ndo barabara iwe barabara, mumweka Mungu on the way. Ndo hata maheta kwa shamba lao nizidi kupandaga bay. Kaka dinali mina tafta
do money.
Kwenye pesa ntazoza ntazoza ki
do money.
Izizi na Kilifi na Sheba
uko flane.
Na kwa kila doba mina stand out.
Show.
Saba si chori na pigia whichever the task. I'm a businessman, time ya corona ni luzia Elon Musk. Kila saa niko kazi niko wera niko job. Kama Kendall niko ax. Hapa ni wapi ulisema sifiki, ni swali mwalimu wa maths. Nimetumwa na wana kutoka Kilifi, ndo maana mina kesha sipu mziki. Ni asira ya pesa na passion na mziki. Na ikagama pressure na sitingishiki. Ato kuje vipi, timu yangu kipula prende ni mungiki. Na hatufungiki, timu ni Man City. Kama Kipchoge we run the city.
Sifa ni moto kushinda cremation ya Monte Carlo. Weka kura minta rig the ballot. Let's talk mini eagles hipa arot. Seal on the road na maems na double illest. Tangu enzi za battle biggest. Nani aneza ni handle, poa mefika ni ongongo in person. After mechi wezi pata na kadol. Kani mirista, music tapika, mziza. Mr. Lipa tu nkifika, mfuko ni nono kado gimekufa. Words of wisdom siezi puuza. When you fande, mini bin laden. Kwa kimgani ujitajine ya sergeant. Ligobe una try kuni challenge. Na underground, autoki ka fossil. Nilifika kwa game na impact ya plane. Na crash ama rocket ya nase ki lifting the earth. Kumoka ni a must, we made it at last. Life's in a board mass, you do the math. Ten toes down, niko busy na wax. Gigi muzo za kaso nko na sax. Bay na pando ta danini tax. Salami whatever this kid is becoming. A lyrical beast and I move like the army. Strategy tactics, master wa planning. Kasi El Nino ntakosa tsunami. Screw up a sucker for money. Where robbers gone rob when the weather is sunny. Deep in the ghetto, there ain't nothing funny. But still I'm a star, all I need is a Grammy. Back to basics, I escape the matrix. Excellently skill, I be messy. Tell these rappers you better run for safety. Mother fools on mighty flow, ni deadly. Sepa sana, no you can't derail me. Farm depends on me, I can't be lazy. Deal ni chwani chwani, kwanza pay me. TK siku zote, yani daily. International, nakuja na moto ni personal. Shanti na mwende na Salaton. Shekina, awesome, Finity, Kilundizi, Trix, GTB, Mazenga, Chess, Elijah. Indo jeshi memaliza cypher. Tangu nianza disa ya mwaisa. When you roga but me I be nicer. Mindyo baba natafuta aida. Fanya mic inanuka saliva. Vitu siute maga sika wider. Naishi maisha nataka, pata dana, falsafa. Rap imekuja na faida. Next up, Indo decider. Big Baba.
TK Cypher Edition 1 manzi. Kenya to the world. Boom 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 boom. Kubaya. Metro tatuachi hapo saa.